yande joni tati min ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde ko rija won e modon ni batu chapade jedde tatabo min citagol hono sawta ngada do fil ko darto yitugol hakke bibbe adamaabe hikka odu ko na faane sapoleur decembre dum wadi batu do leedi ni jardu fi yitugol hakke bibbe adamaabe no wodi ko laati hen endan kam wonno fil la fidde nan ko taado endan lenene kadu en nanan ko mati alaji musa horejo fedde haw jende yitugol hakke bibbe adamaabe haaldo maccu nani faware jondu kondani le commune rural mo sakoyra dundu region mo tilaberi to wonnoto illu ase himbe ujunaji ngari yiwoyto enda anzor gam batte hedde to duwoto dundu konda togude basi ko pelle fello be wona wadabe ton enda ele nokuje mabbe en nanan kambe du konda dum mo boytali mabbe yewtare men pinande sido kalangu wartana e do fil ko ndarto coronavirus e ko jewrti ko te PCR dum on nafaka mudum kanyum ko kalten dum ko djawone modon ni min suman amadou janganta habaruji dido ni e fulfulde kerole duniyar fu wadi hande 10 lewru decembre en dani batu chapande jedde tatabo ni en dani ko miccitaade sawto ngada do gam batte hon faawarjo yitugol hakke bibbe adamaabe hitan hikka ko hojja do mum kam wonno pondol himbe e bakaji mudun em dundu ko na hunno ko lati hokki hon horejo fedeten CNDH hawjinde fila yitugol hakke bibbe adamaabe do leydi Niger haala e do ko tawa do fiko darto hakke di leydi men Niger do endan nani sedde ko haali kanko biete do Mati Alaji Musa horejo CNDH ko bandi mi mama ada wadi do min pirte fulfulde
toutes les formes de violation
kirol torraji be adama kollete no handi wangini gaddo dun do fu ciukire no handiri torragi de no woni tan no beydoro fi ko faddata jehol yeso leydi e rafi gurna lobban bibbe leydi no leydi din wodiri asli fu na filla politique mu handen do fi hakkeji bibbe adama no wonno yaabi gan illa dubi uya didi e sappo e joyi kollede din tawra e rafi denaku no woni tan no beydoro der region ngiju gon fi gondo no mursi na bibbe wuroobe hawtaade e kabbiniibe leedidi fi gaddudo mayu e ko memi alli himbe der region ngiji tawraadi e rafi hakkilo fukkimo der dubi takitiddi himbe dubbe acci wuroji mu em gar rafi denako
non leddo fila ko narto fondugol himbe do leedi Niger ni sen hisama bibbe leedi enda han ko heewi en fu wala na heba ndiyan ceni dan labudan jartedan se ndarama ni hono fa hande en hono se en koji gure ladde kanye kubeje atan kubey do buri hebude ndiyan dan endan jande ko wada dubinade 10 e joy holli widdo himbe hembere fu chapande joy en jeegon ka en tambaawi hedde ndiyan jartedan dan labudan dundu kono UNICEF fedele duniyaru kanyum woni ko wadi dum horejo fawar jondu kono ni fedde tender regia kawonno hono fedde non hawrnde hokkobe habaruji do fi ndiyam o holli wiide ke no wajibi gomnati hono wada dabar ko to himbe kebi ndiyan ceni dan dan endan Ousmane Dambadji o wete nan ko haali hono Rahila Ousmane bandimi waddi hala ka do
on don pas de l'eau potable
himbe kokkata ke ndiyam labudan gan don dama gan hakke mabbe non e kokke dan no wajibi e gomnati hokkabe ndiyan labudan leydi hebata bantari de hana bibbe leydi kebi ndiyam labudan gan deni neddo yari ndiyan tunnudan no wawi waddani jomu sadarma do fi cellal mu neddo mo jam andu hejay dum wawta yahi golle gallu nyimay no buri hoyirna ndiyam labudan burde der laddeji fudo wakkati dungu himbe ladde bani be godi shatoji hadata ibe ogowa to bulli he goruji no handi gomnati leddi Niger joddina laabi ko fonnata ibe leddi farkebol ndiyan labudan dan burdodiro gon futa watte chaka himbe ladde e himbe kubeji
de qualité
noni ko watto fa war jondu kondan ni hon gumoje didi lati du kondan don wonno do himbe wombe no joddina war biddan bonda ko joddino kawon ko yita bonna nonno du kondan are mabbe kew du kondan ni tetama e jude mabbe nondu wonno ko fa hande ni hono fedde wetende ta nali didabo mo fawarjo leydi Niger leydi Burkina hawri wadi e noga e jole November warde jena lewru December noga e go'o nenne be bi himbe hewbe mabbe du kono won ko be barle majjum nonno du kono be koji ar kewde he ko be tete ben don dum wonno ko fawarjo du kono ni andinore wurtinde subaka hande ole Sahel ko wurtini e do fawarjo internet nonni faware jondu konda ni hono se en daari le region mo Tillaberi ko watti himbe ujunaji nayon kay won ko dilloyi ase o enda to enda wuroji mudu en gam battal dogude hono basi ko pelle fello won wada be to enda anzuru ko be dogoy tondu konda be garite fude duorde le mairie mo commune rural le sako rafan region mo Tillaberi goto on enda kambe dilloy be konda be gadi bullale mabbe yaade e sembe leydi gabe jidde denagu e mi jiddu konda be ballite nan ko be kalni Boubacar Umar Bandi min tayna Tillaberi
arzak sigu hun
jawti e yonki fu yuta der mum sabu fei waddabe renu demum ben mbarama ganko be tawano don hunde fu ko warta le wuro ngo sai be arte warede ginan ko min maya
bu halli ko bujina
sandai kuldum wala torra fu kamin gi ay gannu pura labi nay ko min dillata der cuudi amin min balowa ladde minem balowa der ladde balere wobbe dogga acca bikkoy mabbe ada wondi sakulla bikkoy ma koy accuda wuro koy ada wondi sakulla doggudu gon ada wada
zura sakulla ara
ir koyre kango non ngori
nimbe wuroje ko tawa do no wada nay gasawal gasuzulu gasara baba e denge nimbe wuroje gasuben ummata kona nimbe ujunaji dido e keme njoyo tori dandudu miden godi nimbe ko watto ujunere e keme njeddo der meri mo sakora on min tawa e jonde sukalo keccoy e rewbe du no gona nimin fay kengan futuro debbogom rimani min do ayi miden jidi mballa e faabede
gbagagi sine
noni fawar joni jena war sapo leur décembre hore leydi Niger Mohamed Bazoum yey fotowi e batu ngada do fi démocratie toyte Washington leydi Amérique non do kondo fotoy batu goddo kondo New York kan do fila ko darto denago duniyaru dun du kondo ni leydi Niger kany won ko hokka lamagol har fila ko darto denago ko oni dun enda dun waddi ko fa hande ni le yewtereji di o waddi fa hande hal ko wadi kanko Mohamed Bazoum e be kali do fila ko darto denago himbe kany e basi ko woni tegol bakaji wonna wadda e leley men sahel do enda dundu konda hala makko wadi ka enen cagal mudum rayle sumana kandu hawrani en kibar o min pirti fulfudu marhamma
Mohamed Bazoum rejo leydi Niger e der hala ka o hali e mabbi tolno batugol o waddi filla rafi kejorande na gu tawado der sahel e der fendu lak chad sadandam nimbe tawabe don woni ni e bey dagol non dalila wonji tagol bakaji sabake rafi narral hakunde lenyi ko wari beydi tade e golleji hirnyereji kambe biddam bonda ku pelle murtube wadi ko ngurda nimbe tawabe der sahel e wendu lak chad be hamti wadi du o famini e wide ko leyde dem no e wadde durwongom Mohamed Bazoum rejo leydi o wi o yetti leyde adunaaru waddude ballamum der durwo biddam bonda ku yaade gollitirdi e sogeji kaji wadi ko mo watta dande yaade e leyde wadde durwo gam hebande mosol raf kajorande nago e fuu wonji tagol bakaji fahande
noni ado ko wete afro barometer ko jia ele lasdel dum du konnan kan wonno fedde hono wado re hono widagol do fiji ko wonno wado subaka hande do gallu nyemen be murtini ko be jiti ele widagol ko wada e do fi ko nartol labi sarya kanyu e denangu der leydi endan docteur Hamani Umaru docteur kawjidi fil ko nartol andal lasdel o mo hol en do endan ni dum won ko wurti e andal ko wada e do dubinaadi e noga do leydi Niger Asman sino won ko halni
ce qu'on retient c'est
tout dal bibbe leedi ben fu ko kana holare mu en to gollobe cuudi sariya ben fa hande himbe Niger lay fama mu en hano wombe e laamu be wanna ka cuudi sariya dina talkaabe be ngala laamu noni mo jintinal wade dom fey ko bibbe leedi kokki holare mu dun to gollobe cuudi sariya ben be jejjito mo jinte ko watta tabe hakkilo fukkingo tabiti bibbe leedi Niger njardo rake ko leedi dino tawa le rafike jorande enagu nonno du nimbe kolli deno tawa e wuroji mu en no tawa der kejoram de enagu amma wakati funde be dilloyne do kuji dam be ngala e de enagu kati dum du sabi komiten jama be gollira e labi jojjina didi kwati tabe sigila o golli dam em
nonni horebe département mo sai kay ndonda ni hoji lawol gam mabude nokkuito ciede watte fanelde nokku warre nokku e der département o fono foti dum dugam batte alle be ji nokkuje godde himbe hippititobe nokkuibe en hippito no hela ciudni enda waddini ko faande caggal ko be koñgol do lawol himbe le wuro sai neddo fu haali ko yi e do majjum wakati mo Shaibu Mamoudou bandi min taato en sai landibe
ko nokkuje de mabba nimbe fu tawabe le sai no der berde mettude kengan warde hande nimbe tawabe der gure ladde benne fillamu wala gang wonbe der leede yasimbe nilde tabe cede e codira nema hande de neddo sella no tawa der hopital no daada wodi gonan doma der leede yasin no wayi liddude ma cede cawrane doma
irbonga
yum habbi koy amin sanne gan lildal gal min lildete no kurde mabba sadarma mawdo non be gaddanimi neddo lilde ujinere na uginaagi didi wi e joomu yoba ceda mota ya tefowade dundu sadarma mawdo non min gala minen nana beldum sukabe amin burto jaha leede yasin tefowa seddamo be kibata ko be lilde tamin dondo mabbe kaden waday
koyne bukunno subay
wala fu andu be kadde bidde aado mabbe tawabe le tampiri fende alildama cede wi a nyaanya me ko jaadun cede lore den e hore mun hoya mi den don tefa e jeewa no be baawire wadande mi
gunumata kigite
nanne do filla ko nartu hono jahangal hono faande sud hawjin kokol habaru leydi niger to enan zender gam batte ala wadde yewtar golle ko golano har filla hokkobe habaruji kanyi e fawar jondu kondani hono bolwole janvier 2020 kan wadi ko be jeyi ton faabe jewtino be jidi e himbe hore taabe to enan subabe be jidi ko no himbe halabdo inde bibbe leydi e do majjundu kondani be kaldo filla ko darto golla ko be golluno wakkati mu cubaki wona 2020 e go'o semeket nano ibrahima haruna hore je sudu enda ko halni bandimi ali kayta do fi jangangal
cette mission a permis
jangangal wadi ko kobe habaruji fottube te budde lawol wadde jambe do golle mu en odo andi nyande fu min gollatana wattude habaruji do inde bibbe leedi do iri golle go amma min milataake wodi du tamande woni arande ko min kebi lawol halde do gollal amin e hettinanade gollobe do fi mun yettude do ko min goni miden gada dum famude dum e woni ko welibe nder mun cubakiji leedi ngaddi wittidi fu suudu hokkobe habaru hebi wadde ekkintinal yaade to hokkobe habaruji do filla wadde cubaki le janjan e durwe didde golleji hirnyereji e lawal garwa ngaldu halaji kewdi no halete didum wodani mi e wartoyde jewde sako be beltake e gollal hokkobe habaruji
di travail de journaliste.
Nyalande jete berde latol balledi men Niger hokki AS Niger leka latade hore hawtade du fabar joni hono se jewama AS Douane kanyon ko tokki dum tiagal mundu kono fawar jon AS gar national won tatabo nane ne kaydu har gattodu kono no tawa fawar joni ni JST mo tawa kanyon won ko heddo fu tiagal har fila ko darto dum don nane ne kay US gendarmerie no heddani dum kanu latande didi non ni espoir gendarme no heddani latande worre kanyon e fawar joni soni dep nan en gari e dow ko darto faande ni hono yewtere men pinno ko watti himbe ujunaje hembe chapane jenoodi do kay won ko jewna coronavirus tawa himbe ujunaje jeddon woddo mudun do filla ko darto hono wadugol PCR dum won tewtol jewyal nyanguno en addo filla mudun jiddem fa kalen do endan yewtere de ko ndani Ousmane Mamoudou waddani emin percé fulfulte
yewtinaaki cellal indiraaki test PCR der Faransire wakkati wadobe jehale mu en gadante yewtinaaki ki enden den non duudal nangube nyaw coronavirus gu enden fu andana der wudde hinere neddo dum ittota di halgom dum eta gan andude de neddo no daabaado nanoy do leedi Niger du natobe lanaaji piroji ujunaaji jojo banta yewtinaaki cellal ki natobe loreji bendu ujunere amma no wodi wi ambe ko gomnati ceede ni wonno tefa wadi no watta himbe no gadane yewtinaaki cellal ki docteur Ronan Jambou ardido labi yewtinaaki cellal do enden der sarusi sermes kaw yido filla yewtinaaki cellal him famtini do nafakka neddo wadane PCR o
ta très peu de personnes qui se font
himbe seeda kan gon ko warto no eta yewde yal nyangun woni e mudum dun sabi jaati e dun latni min sadorma sanne famin pama no nyangun no rabire himbe der leydi Niger do enda yerno ministere hawjende filla cellal himbe hollirto wakkati war wakkati dun hollake nawala kan don beedo yaade no hande de gona e le garangal mudum tatabal ndene seni neddo yida raaba himbe nyangu endan fudu himbe nayebe kanyi e wondube na wallaji goddi latibe cembida no wajibi jomu ya wada eto ndar bandu mudum da hande de no kuje kedo no ko ittato himbe wawi yade wadeede no eto go edo ko yaawi no toro fudi jaada heba ganda eto go nene dum do du hun non ko nafoto dum wadan de nagu der leydi ndi kanyi e koreji ma di gonduda e joddibbe maada fu
pour la famille et pour l'entourage
amadu ba ko dum woni nafakka wadaneede yewtinaaki cellal ki endan himbe gonno jaha gadane talki fewreji yewtinaaki ki endan dundu gantambe kisa sulnare de himbe kollete der jahale mu en de labi joddinama ko watta dum acca wadande himbe talki fewreji di endan nani ko docteur Idi Iliasu May Nassara ministre kawjido filla cellal himbe leydi Niger wi'ido majjum
le gouvernement
gonnanti hoji labi to neddo wadane derol feurel wiide wadi eto yewde nyawgum wodi der sadu siji gomnanti du dum watte do der nyamey yaade der redu leedi dem fu min gadi derol wadde andinore to dum watte gonga won der sadu siji gomnanti din misali wadobe jahale der lanaji piroji ummade do der niger dudal mabbe fu yurtana har nyamey sermes nokure to jewtinte faame bibbe nyawdum no dom nimbe keba warde wada etongo
fara lara test
edo don ko abri fulfultili assalamu alaikum balante jamwali